kuthandaze ngokushona kwelanga undakaba ngicela amandla kuyo mpela nqa uhleze lalele ngemihla soze walahleka wena themba kuye konke kuzolunga kuthandaze ngokushona kwelanga undakaba ngicela amandla kuyo mpela nqa uhleze lalele ngemihla soze walahleka themba kuye konke kuzolunga ungale ngupela amandla wena cabanga isasa uzohlala umazi wena omungazama ungale ngupela amandla wena cabanga isasa uzohlala umazi wena omungazama.
Lele,